Vile moyo unakuta najonea sana huluma, nakache nalia najiangalia sijitamani. Chini najimba natafuta mzizio, nakitafutia dawa ushinga kwa irizio. Najiona mjinga goldi ya cha utoto, najiona mjinga wenge kimtindo. Acha tusiwe wapenzi, mama jua naumia. Umeondoa mtu mama, mama ngazi nachia. We una enjoy upendo, mina cheze waizia. Penzi langu marama, natamani rudi zamani. Ah baby,
ah yo yo,
oh mama, inanchoma. Nakosa amani, ah baby,
ayo yo,
na nyuma najonea kato madha.
Ayo yo,
ah mama, oh baby. Jani, ila penzi lako ngumu kungoka. Huwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya nitoe kubaya. Aswiti mapenzi ndo haya, opasi unisamehe mwaya. Mama mapenzi ndo haya, acha tuziwe wapenzi. Mama jua naumia. Umeondoa mtu mama, mama ngazi nachia. We una enjoy upendo, mina cheze waizia. Penzi langu marama, natamani rudi zamani. Ah baby,
ah yo yo,
oh mama, inachoma. Nakosa amani, ah baby,
ah yo yo,
na nyuma najonea kato madha.
Ah yo yo,
ah mama, oh my baby, oh my baby. Unaibiwa mimi Goldie boy, got down on the beat now. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.